fresh, dew on the beat.
Download them from chiliswagmusic.com.
It's a brand new one. Utwaemk, yeah. Fresh D, fresh Dizzo. Alongside Bruce K, aka Fly City.
Unila tezini mani nasi nazaka kono kona uniswalelela unila tezini mani nasi nazaka kono kona uniswalelela nasi lebo mani. Nesi lebo mami.
It's a brand new one. Utwa MK, yeah. Stili swagalicious. Nemigerian, yeah. Kusakupuma neke enene kubata. Kimu kwa fela wakuli ni nanito dada. Kambe waziva kukulata na kulata. Ninilite la puzo ya kuli unanimota. Anitari manga kumina kwa mabondi. Lunakulu na konji ngata ya masimu kadi. Kuli uka kwa nisaku ni visa dati. Awanenipo na inge kuli kikometi. Kantimane niwe na sipilo sikuna. Mwari na kozine ni selikuna hanachwana. Nekeliza zile uto nilumelana. Niliwona inge kuli kidrama hakuna baby. Yes I, utuwa MK. Stili swagalicious.
Fresh,
money. Yeah, Fly City forever. Stili Zambia. Anizivi njine unila tezini. Kozi anitali mana kuna zeni nani. Unifumani nisina nisitata. Kusama mela mwingine nilobala kwa kota. Lebo ya hauki, lebo ya maluti. Na niwe na ninibo nanga kuliti kanti. Neni sabanga ni mwakuku kalela. Ninibo nanga inge ukanisha utafela. Bali kireku kushonga zeni zale. Ponewe na target merikuli nikunyale. Ya kulata kanti wa kulata fela. Akiba salika ufela baba la tamula. Fly shit forever. Stili Zambia.
Nasi lebo
at the voice of people.
Nasi lebo mami.
Fresh D, fresh Dizzo. Alongside Fly shit in the pew pew. Yes I. Eyo Mr. Hakalo. Wani H Hichimi. Eyo Bini Westa. Eyo Popa Iseyo. Dom Dom Put 24. Yes I. Batty boy, my small boy, Mr. Chilambe, yo. J Mubi, J Buka aka Bonifire, Muzjima, boy Fly Mula, Thirsty Kid Alseo, Wani Sugar Maskole, Rapti Rapdoni, yo. Mr. Mutumba Pocha, Mr. Magukuha Baba Shop, Jolly Tava Ise, Mr. Samate Mondanda, yo. Likezo. Mani City Iseo. Eyo, Mani Eliot. Mani City Iseo. Alfarius, Eyo Zedo. Mr. Munyumbe Fabuth. Mr. Namuchana. Honorable Muziamba. Elegina Kubonai. Mr. Bonavista Lee. still Zambia. We book you this International Fresh Tea Production.
Fresh Tea on the beat.